Kaka Van Pro.
Or
Trevor Sandby. Another problem.
Fetulye no, tunemirwa na mutima gumu. Echilye no, chinatendo anga buliomu. A baby girl come and dance with me.
Same better. Yeah.
Make them close out, you know, kuwe.
Chitufu feno tunemirwa. Tuzina buzi nyitari vya kuswala. Tuchikuba mpaka nengera. Tutupo wa ulamu wa jisera. If you ready, Mr. DJ, kanoka take a replay. If you ready, Mr. DJ, kanaka yima take a replay.
Zinamu, zinamu nangin zinemu. Zinamu, zinamu nangin zinemu. We zinamu, zinamu nangin zinemu. Zinamu, zinamu nangin zinemu. Anti governing woman's agitudemo. Mentemo to no need a bit demo. In of your holy jogamachimo to beat demo. To beat demo. To beat demo. The mochitaku was an amatory chemo. Uganda ya fed to what I can need a wamu. Kanoke Cassera to Fanzese Gemo.
Yakolanza wala lava jawe. Kula kupota komu lope de mulawe. Samba chenda vedu ya mochisawe. Yaviru mabayaye.
Zinamu. Zinamu nangin zinemu. Zinamu, zinamu nangin zinemu. We zinamu, zinamu nangin zinemu. Zinamu, zinamu nangin zinemu.